kunako lwalero
nina mchala Fatuma Kitimbo okuva mukachiko kebyo kulonda betogera kwachiko kebyo kulonda tutegeeza kaluru wana kachiko kankizo nyu kubanga keka teka teka bwegubera mukoro akachiko kebyo kulonda yesenga chatubulira chetugenda nacho awonno tetuyinza butafuna makachiko kabya kulonda okongera okutulungamya kunsonga ezenjawulo ezikwata ku kulonda gomulonza awuliriza otambule n'okumanya ng'omanyi akachiko kebyo kulonda kakola ki era biki bikakutekera tekera nga tugenda mukalulu mukyala Fatuma poza kuwauliza chabasa
ane antiza nyo sebo moderator nga moderator wa Gambia amanya gange nze Kitimbo Fatuma nga nza akulira ebyo kulonda mu Entebbe division mwetusanga Busiro South Makindye Ssaabagabo ne Entebbe municipality constituencies ndi msanyufu nyo kubeera wano mwewale kutuuliriza
kali tweyanze nsaba tutandikirewo omuntu bwawulira akachiko kebyokulonda electoral commission kachiko kebyokulonda obuvunaanyizibwa bwako oba omulimu gwako gweguliwa
omulimu gwa kachiko kebyokulonda omukulu kutegeka okulonda okwabakulembeze b'eggwanga lino omuli omukulembeze w'eggwanga wetuyita president ababaka abachikirira abantu mu parliament wetuyita members of parliament ne abachikirira abantu ku government zaffe z'ebitundu baze tuyita eza wansi tukiyite local government councils kati ya semateka wa Uganda wa lukumi mulwenda chenda mutanu nekyusiriza ewakachiko k'ebyokulonda okubeera nga bategeka okulonda okwo mu ggwanga lyonna nga wetuba tukategeka okulonda kulina okubeerawo mu nnaku 30 ezisooka mu nnaku 22 ezisembayo ku kisanja ekyo ekiba kiriwo
kadde mwako
okulonda kwa president omujja kulina kubeerawo mu nnaku 30 kiyite 30 days
okay.
Ezisooka kuna ku 22 ezisembayo mu kisanja okugwako nange kisanja kyaffe ekiriwo ku saawa zino kirina kugwako ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano omwaka 2026 yesebo
okay. Mateeka ki mwe mutambuliza emirimu baga balungamya baga bafuga nga mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe ng'akachiko k'ebyokulonda
neyanziza nnyo sebo moderator ebiseera ebisinga ndoza tubeera tuwulira nti fe akachiko k'ebyokulonda buli kye tukola tusinziira ku mateeka gatugamba oba kye katukkiriza okukola era kati zino presidential and parliamentary elections tuyina amateeka ge tugoberera ng'amateeka ago mangi ngenda googerako bwogezi briefly oba tukiyite mu bufunzi kuba sitobola kuganyonyola nikola ki nenga malayo nge erisooka ku mateeka ago mulimu semateeka wa Uganda owa 1995 awamu n'ennongoosereza yaamu ne tubeera ne Electoral Commissions Act Cap 178 awamu n'enkyusiriza yaamu
ennongoosereza
n'ennongoosereza yaamu
amendment
ne tubeera ne the referendum and other provisions Act Cap 1018 ne tubeera ne Political Parties and Organizations Act Cap 1078 lino lyerifuga ebibinya byaffe
ebyobufuzi
ebyenjawulo ne tubeera ne Presidential Elections Act Cap 179/1079 eritambikamu president yalondebwa atya alina kutambula atya emirimu gye ensonga bwe zityo ne tubeera ne Parliamentary Elections Act Cap enebere tulambika kungeri okulonda kwa babaka ba parliament
je kuino kukwatibwamu
tambulamu
nkuru nyeyo
yani tubera ne local government act cap
1038
eno naye tulambika kungeri government za wansi zevina okwatibwamu okulonda kwayo
government ezebitundu
ne tubera ne national council for older persons act with attendant rules and regulations ebano babeera ba special interest group.